Banampiji Town Council mwenna mbalamusizza. Mwebale nnyo gyonna gye mukola naddala egyo egyongera okutumbula omutindo gw'ekitundu kyaffe. Buli omu alina okuyitibwa kwa njawulo. Abamu basuubuzi, abalala balimi, abamu baakuguka mu buweereza obw'enjawulo, ate abalala balyoyi ba myoyo. Nze nsazeewo okujja mbaweereze ng'omukulembeze wammwe nga nkiikirira Mpigi Town Council ku lukiiko lwa disitulikiti olukulu. LC5 Kansala. Amannya, nze Julius Sengendo, mutabani wa Mwami Ntege Lawrence, e Mayembe Gambogo. Ndi muzukulu wa Ngozoosi Lutwama, eyeebase Nkumba Bufulu. Ndi muzukulu wa Sulemani Kisitu Fulu, eyeebase Nkumba Bufulu. Ndi muzukulu wa Yohana Kisitu, eyeebase Kayunga Muwakiso. Ndi muzukulu wa Charles Kisitu Fulu, eyeebase Nkumba Bufulu. Nva mu nnyumba ya Ngozoosi Lutwama, mu luggya lwa Yohana Kisitu, mu lunyiriri lwa Ssennanga Emukungo Busiro, mu mutuba gwa Ssengendo Fulu Enkumba. Nva mu ssiga lya Magunda Erwanga, Empigi mu Mawokota, mu kasolya ka Walusimbi Ebakka. Ndi musajja Muganda eyeddira effumbe, akabbiro kikere ekya Nnawakkoonyi. Mange ye mukyala Robina Nalubowa, nga muzzukulu wa Muteesaasire Buteesaasira mu ssaza lya Beene ery'e Butambala. Ndi musomesa mutendeke eyakuguka mu kusomesa physics ne mathematics, era nga nakuguka ne mu kuzimba ebizimbe n'enguudo civil engineering. Neekozesa era nga ndi mukubi wa pulaani z'ennyumba n'okuwabula abaagala okuzimba n'abazimbye, building and construction consultancy. Nkulidde mu kitundu kyaffe era nzize neetegereza ensonga ezinyuma n'ezitanyuma eri oyo ayagaliza ekitundu kyaffe okugenda mu maaso. Weewaawo, abaatusooka mu buweereza baakola kinene nnyo era tusaanye okubasiima. Naye kye ekiseera naffe okubaako kye tugatta ku kitundu kyaffe kisobole okwesiima n'okwesiimisa abantu abali agala okukibeeramu, naddala nga tuteeka mu nkola ebyo ng'omuweereza bye yandikoze. Okukola kino mulimu gwange naawe, ssebo oba nnyabo awuliriza bino. Okwesowolayo bino wammanga kw'eŋŋenda okutambuliza obuweereza bwange. Ekisooka, okutendeka abakulembeze ab'enkya. Kino ŋŋenda kukikola nga nkolaganira wamu ne Ssentebe owa buli kyalo oba ne bakkansala mu miruka gyonna 11. Nduubirira okuyambako mu kwekolamu olukiiko n'abakulembeze abo. Tujjanga kutuuza enkiiko buli mwezi era nga tujja kuzituulizanga mu miruka gyaffe. Omwaka guligenda okuggwaako ng'emiruka gyonna tutuulizaayo enkiiko. Kino kijja kunnyamba nnyo okusaka ebirowoozo ebiruma abatuuze nga mbifuna okuva mu bakulembeze baabwe ate ne mbituusa mu lukiiko lwa disitulikiti. Ekisanja kirigenda okuggwaako nga nsuubira nti omu ku bakkansala oba Ssentebe w'ekimu ku byalo 61 aliba ategedde ekisaana okukolebwa, era bw'alisalawo okwesimbawo nange ndimudde emabega ne tuggusa ensonga. Kino kijja kututaasa abeeyita abatuuze mu ffe, naye nga bafuuka batuuze lwa kwagala kutukulembera, naye nga mu butuufu omwoyo gw'ekitundu tegubaliimu nnyo. Ekyokubiri, okukolera awamu n'abatuuze. Kino nsuubira kukiyisa mu bakulembeze ku mitendera gyonna, nga naddala omutima ogwa bulungi bwansi gwe tukulembeza. Ekyokusatu, okusaka emisomo eri ab'ebitongole n'abakozi okugeza ababoodabooda, ab'obutale nga Kampigi Central Market, ab'obutale bw'omubuulo, aba takisi, aba special, abaana, abazadde n'abakyala kw'ossa n'abaami. Nja kufuba okulaba ng'emisomo gino njigatta ku nkiiko ze ndi kubanga n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, naddala bassentebe b'ebyalo, aba LC1, ab'emiruka, aba LC2, kubanga buli kitundu kirina obwetaavu bwa njawulo ku kinnaakyo. Emisomo egyo n'abasomesa bijja kutegekebwanga okusinziira ku bwetaavu bw'ekitundu. Kino kijja kukolebwa pulogulaamu era ejja kuba etambula okumalako omwaka gwonna, giyite financial year. Ekyokuna, okuteeka obuvunaanyizibwa bwa kansala mu nkola. Kino nja kukikola nga Article 176 ya Constitution ya Uganda eyafulumizibwa mu 1995 bw'ekirambika. Ate bino wammanga mbizudde nga biruma eyo mmwe abatuuze ab'omu Mpigi Town Council. eranga mbasubiza siku bikola wabula okubirondola nga nefu nga nteka wenkola etuyamba okutuuka kukinaatumalirawo ekizibu ekyo okugatta abavubuka n'okulondola ebyenjigiriza enzizi ebbeeyi y'amaziga National Water and Sewerage Corporation amasannyalaze enguudo kosa n'emisomo okugisaka enkaayana ku ttaka ebyobulamu naddala bumugwanya nsaba munneesige okusobola okubaako n'ekyennyongera ku kitundu kyaffe nze omwana wammwe muganda wammwe mwannyinammwe na buli kimu wammwe Julius Sengendo alubirira okubeera LC5 kansala owa Mpigi Town Council nga nkiikirira Mpigi Town Council ku lukiiko lwa District Council ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale Shalom.